This is an MUT Radio podcast.
And njengamanje we are joined by uAyanda Okamgono right here. She is a finalist of Miss Dedicated khona la ngaphakathi. Welcome to the show, Ayanda.
Ngiyabonga.
Please briefly introduce yourself to ama listeners akulalele njengamanje and tell them ukuthi yena you are so beautiful.
Igama lami uAyanda Okamgono.
Yes,
na
yes.
19 ngihlala khona la eMlazi H section.
Yeah.
Ngiyimodeli kodwa futhi ngumfundi. Ngimuhle njengoba usho.
Mhm. You're 19?
Yeah.
Same age as me.
Does she look 19?
No? She look like she's 16 or 40.
Exactly. Miss Mguni, please tell us ukuthi na uqale kanjani leto yong modela and where do you see yourself in the next few, like next 5 years to 10 years to come?
Okay, so umodela ngiqale ngo 2023 after ngiqeda umatric.
Oh yeah.
Ngangikuthanda vele noma ngisafunda ukuthi nginabazali aba street, so
yeah,
like qala uqeda isikole kuqala
and yes,
then ungayenza into efinayo. So kwathi ngiqeda isikole ngo 2022 ngenxa yokuthi nganginezungu vele ngasitholi isikole, so nga decide ukuthi ngibe like nento engiyenzayo eceleni.
Yeah.
And then I decided ungena kwa modeling.
Yeah.
Kodwa futhi nakhona ngena ngangafuni ukuba like i pageant model, ngangifuna nje ukwenza lokho okunye kwama fashion and
yeah,
stuff.
Oh,
kodwa
yeah,
ngikamathuba khona awekholula kodwa lokho okunye kulula.
Yes.
So yanga ngena kanjalo mhlawumbe ngomhla 23 July.
Yeah,
yeah, competition yami iqala nje ngomhla 23 July ngo 2022.
Yeah.
Ngiyibona phi? Ngiyibona ngikude kakhulu.
Yeah. Like who inspires you? Sizobona ngomuntu oku inspire ishaye sibona ukuthi hey, you see yourself big man. Who inspires you la go kwa modeling?
Yabo omkhulu.
Yeah, omkhulu.
Kuba anga noma uHomotso Christopher.
Oh yes, Homotso. Yeah, yeah.
Meso kuthi okahle nje like engagagameli kuyena ukuzabela ohlabisa.
Okay, no, we don't know her.
I do.
Uh-huh.
Yeah, ibona abantu nje ngithi mangibabuka nje ngibona ukuthi
yeah, uyalapha ya. Sikhuluma no Ayanda Okamgono. Tell us now, Miss Dedicated finalist, and iqale kanjani and how has the journey been?
Inzima journey yakhona kodwa iyafundisa kakhulu
la,
iyasifundisa ukuthi ukuba imodel akukho nje about just having a killer walk.
Okay.
Right, but ingezinto ozenzayo affect umphakathi, indlela oyiphatha ngayo phambi kwabantu nje. Inzima yona kodwa izoba worth it.
Right. Now you find yourself being a finalist, man. I feeling yalapho, take us through nje feeling yalapho, and also abantu awukade nabo, did you like really expect ukuthi na you're going to be on a finalist?
Yeah, cause ukuba like a finalist.
Yeah.
Kwanga require into eyiningi,
zazincane
izinto okwakumele uzenze.
Yeah.
Kodwa ke like for ukuba a finalist for isikhathi esingaka ngingabi disqualified.
Oh.
Kungenza ukuthi ngibe proud because I kushubile kakhulu. So nje ukuba finalist ukuthi ngize ngifike like kwinyanga ipageant ezoba ngayo vele.
Yes.
Kungenza ukuthi ngiqhinye kakhulu.
Now we all know ukuthi na especially abantu abamodelayo isikhathi esiningi baba nama agent. Do you have an agent noma you're just yourself?
I do have an agent kodwa futhi akusi agent enkulu basasanda naqala ukwenza ukuthi ingabi no coach and stuff, is just ukuthi like ngibe nje ngaphansi kwabo.
Okay.
So kuyafana nokuthi ngi self trained model. All
right. Then is there any importance of having an agent as a model?
Mina ngikubona kubalekile kakhulu ukuba ne agent as a model because kwesinye isikhathi modeling ibuyirequirishe imali ongokwazi ukuyikhiphela wena uwedwa, kanti mawune agency ama agency akwazi ukuthi abe nama sponsors ozothi mhlawumbe mawungenela ama competition mhlawumbe kube khona abantu abakusponsorisha ngetransport, ingubo, ama donation fees, nje izinto eziningi kanjalo, nanokuthi mhlawumbe mawuhamba uyomodela cause abazali ngeke behlezi bevumelele ukuzokubuka, kodwa labantu laba okwi agency nabo bahlezi bekhona ukuthi bezokusupporta nje.
Yeah.
Nokuthi futhi banolwazi oluningi ke bona ngebottling bakwazi ukuthi baku-applyele eindaweni einamathuba amakhulu futhi.
Bekwazi ukunika leyo exposure leyo.
Yeah.
Right man. Usungenile ke emkhakheni wozokulokhuzana wozokumodela, any challenges othe wabhekana nawo and how did you overcome all those challenges, because thina la studio siyabona ukuthi yazi ukuthi singavele sinike lesi sicoco without even having to to contend for it.
Nje i-challenge enkulu ukuthi yabo mina ave ngikusaba ukuluza kakhulu, like ngiyayisabi embarrassment eqhamuka after ukuluza.
Okay.
Kodwa khona i-competition engayingayingenela ngayiluzi, like ngangaweni ngangabi runner up nje babe ngathangakazi ngingenele.
Yes, yes.
Indlela like enga overcome leyo nto leyo ukuthi njalo uma ngiya kwi-competition ngitshela ukuthi it's not about ukuwina kodwa kuwa about ukhevya i-fun.
Yes, yes, yes.
Wenza ama friends amasha nokuthi nje ugain experience, ukuwina kuzoba i-bonus ngoba vele maningi ama competition engisaziwa ngene futhi ngeke ngihlezi vele ngiwina.
Right. Miss South Africa, Miss Universe.
She has to. Probably she has to.
I'm selling to qualify.
Selling to qualify. Yeah. Do you apply kodwa akeke?
Ekumele ngibe na
21. Oh.
Bakwazi ukuthi bakungenise uma kuzoshaya usuku lwe competition usuna
21. Oh, all right. Hey, angazi ke bayibekeleni ke leyo mgomo leyo keke. Bathe na asazi. So now Mr. Kated fethu sitshele ukuthi na suthola kanjani and futhi do we vote?
Yebo, yebo.
How do we vote? How do we do that?
O vote ngokuthi khona ilinki ekisa ku khona website kuthi Pageants Vote Africa.
Okay.
Ilinka no Facebook.
All right.
So if mhlambe uya ko Facebook kwami ungisearcha mina ngu Inguni Ayanda Gumede.
Mm.
Uma ungisearcha kune post epiniwe.
Yeah.
Enelinki yokuthi ukwazi ukungivotela as Miss Dedicated Popularity.
Okay.
Lapho. Mase kuba khona ama votes ekuthiwe ambassador vote whereby you vote using EFT.
Yes, yes, yes.
Yeah. Mase amanye ama vote awe best influence ukuthi ungene kwi page ipage u Mr and Miss Dedicated KZN 2024.
Okay.
Uma ungena lapho uya scroller uzofike esithombeni sami kubhale ukuthi Ayanda Mngoni 19 years, mase uvota nje ngokuthi ulike leso sithombe, ushare kuze nabanye baslike, ucomment kuphela.
Right. Tell us I'm more interested on the lifestyle of our models, understand? Even if you are Miss South Africa or Miss Universe, kuba naleyo nto obekelwayo ukuthi na kufanele usebenze nama organizations athize, understand? You have to choose a campaign or ufuna ukwengena ngaphansi kwayo. Do you guys do that?
Ayi ngale ndlela ochaza ngayo la mhlawumbe mina ungay understand le ochaza ngayo, but nathi kuyenzeka ukuthi masingenela ama competition njengale Miss Dedicated, I have to do a charity work. It can be any kind of a charity work as long as nje ngisiza umphakathi without expecting anything in return.
Okay.
Yeah, so ungakwenza mhlambe ngokuthi u decide uklina upha abantu ukudla, ingubo,
masa sex shoot.
Hey, la khona kuzobona singenzile. Kodwa hayi ngoba nakuhlambda shothela ukuthi kibe mhlambe ni publicity right.
Yeah.
Cha. Nje senza lezo zinto lezo nokuthi ke kuyenzeka abanye bakujudge ngokubuka i-social media yakho, izinto oyipostayo, nje kumele umaintain i-profile e-right ebantwini.
Yeah. All right, ladies and gentlemen, it is the Laughter Thursday on Ihlanganani Media Show. Sikhuluma nabantu abehlukahlukene abasemkhakheni from different spheres. Naso ke isingisi. Different spheres of life. Sike sikhuluma nabo la kuhlanganani Media Show on the Thursday. Namhlanje we are joined by the dark and beautiful Ayanda Wakamnguni. who is Miss Dedicated KZN finalist yango 2024 usasitshelileke ukuthi nasi vota kanjani usazosiphindela lokho but before simvale noma ehambe la kwisho njengamanje tuning in with Miss Ayanda Kamnguni who is Miss and Miss Dedicated finalist yango 2024 right here on the Hlanganani Midday Show on MUT Radio Miss Mnguni mfethu cela usiphindele ukuthi nasiyapi masifuna ukuvota for you and also snike ama social media handles wakho if you don't mind
vota for me na uyakwazi ukuthi uye kwi Facebook account yami
yeah.
uyafika utype Inguni Ayanda Gumed
mm.
and then lapho kune post elinkiwe ilinki ela epiniwe I mean kune yeah. link lapho ekisa to Pageants Vote Africa
yeah.
mawufika lapha ku Pageants Vote Africa uzofika izokisa straight ku Ayanda Mnguni.
Yeah.
Mese izodinga ukuthi ufake ama account details akho aka Facebook because ilinka no Facebook vele leyo
link. Okay, okay.
Mese usiwafakile kuzovela i button eli green elibhalwe uvote. Usushaya lona. Uyakwazi ukuvota njalo after 24 hours.
Okay.
Yeah. Mese kuthi futhi uyakwazi ukuthi uvote ngemali ikhona i poster. Uyavota by sending i-amount yemali ehambisana nalamavoti lawo nginika wona.
Okay.
Kwi account ye foundation.
All right, yes.
Mese i-reference yakho kuzoba uAyanda Mnguni. Uyakwazi futhi ukuphinda uvote ku Facebook ngokulike akuphela. Usecha uMr and Miss Dedicated KZN 2024 mese uya scroller uya egameni laAyanda Mnguni kuvele nesithombe sakhe ngiqoke i-t-shirt e-white.
Yeah.
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 Mese uya like, uya share, mese uya comment.
Kuphela.
Mese kuthi oh ku Facebook nje wade sengishilo ukuthi ngu Inguni Ayanda Gomede.
Yeah.
Ku Instagram u i.m.inguni with a double i ekugcineni.
i.m.inguni with a double i. Ekugcineni. Thank you so much Ayanda. We wish you all the best man. Like sengathi singakubona lapha na ku Miss Universe sesiyojabula nathi. Ngabe ngiyobe sekuneminyaka emingaki?
Maybe I'll be hosting the Miss Universe that time.
Oh okay. Mm-hmm. Big dreams.
Big dreams.
Yeah man. You know? Thank you so much Ayanda. Sikufisela konke fethu kuhle.
Yebo ngiyabonga.
This is an MUT Radio podcast.